Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde sakiraabe hedibe janwale modo e ngoni e bete alkamisare noga e jetti lewru ne mars hitane 2024 yamde jena yottike buki were sulay e konana le lamu masina Ousmane Niall budde kabaruji do nujire wonen to bogi jande to le cuudi dogotoro woni siasom siascom ngaji sappo didi gondi masina fay wotur e maji wala handen ambulance fa nyobe keba sawre wede o service darni golle illa noga e jeegon lewru novembre tabe no tiagal ko himbe jomben kaborde cuuti mobile dogotoro en gotel ko buri galleji temedde de egube warde bamako ballira ngure e kalisi golla fabugol imugol mudon yo yalla e be keba mosala le lewru ramadan du himbe burem ana jogi tiidalla hebode ndiyam le o wattu wulare wodi e wi gollerde somajepa e batte bonugol moteur mabbe goto sabim bini ka tiidal e demdu ronki hebude hokkude be kuran yo di woni sembe kabaruji de beta ko bismillah mawna hada studio tamani ambulance fu wala fa nyawbe chawrawe ko yaawi le juudi doctoro sesko ngaji sappo didi gondi masina onno ko gondo le region segu service kumini do nabude nyawbe darni golle ila noga e jeego lewru novembre yabino do don wadi tiagal ko himbe jomben kabode juuti mobile doctoro en gotel handen rewbe jogi be tiidalla jibinde e wobbe hasin dimbe sawrawede ko yaawi ana jogi tiidalla mawdo fa nabbe suudu doctoro non wani suudu doctoro cercle o fa idr en fam andi ko kedjal amen gondo to masina to seku Abdul Kader Traore hebinen do faccirang Mamadou Samassiou
karoti dalla na yowi do sesongaji sappo didi le nogay cercle o beedade dun dunno jon en kaborde tacci lawol jahongol sesrefo funde latanide jamarande cadele mawnde
nga ko kon
ladde jammi fufani kewi jon en kaborde min jitira nabude nyawbe to sebutu ko jon en kaborde jadi ambulance o sambini mayde yimbe rewbe ko lawol go beedi jutude ko hebini kalsi nabgol debbo cowi do to sesrefo ngaji sappo yobete ardibe sesrefbe hulti wiide wala ko mbawani kado tidal kedana danseni sinayugo medicine chef masina
la reference évocation est carrément
yawara nuko o yoroni dadde joni mingala dobere fufu hinade teologie goduli sabi bolondaji gude kaptor jede
a cause de révolution des groupes d'armes
fait de halnan en wuytike lamkobe du kbar mudun mulay tarawre gote ardibe de do fedde halnan en masina
ko c'est terroriste il rien n'est possible
terroriste la torrami de lam guitoto yeso lamkobe be mere gurtachugol law ila amay ngade lendu do lendu ramadan
respire en ce mois béni de ramadan
fodde dido teloji di janyeli cialal masina wadi nono le hitane 2023 dawi ambulance temere jeegom mere yalla hinade robe ciwibe seku abdul kader hebne dum su jotamani gila masina
sakirabe di kabaru ci ando do ba hebde do bembe ande le do lame facebook kanye compte x ko buri himbe ujinaji njet ton e temede didon woni limtabe be nyawdoiru raneru nangile malile hitande 2023 ko badoto nyawbe ujunere e temede jeno e mabbe dubi mubben ana bar hakkunde nogay e joyi e debbe e nay le temede ran fu chapan en jetton e njoyon e be nyawbe chawrama fagas eno hanir le lebbi jagon kani sawri rede di kabaruji gollide humunide habude e nyawuji sida doiru raneru e say hokkide alal bare kenyan dun wadi le yambingol nyalom adna kejanada habugo e doyru uraneru sisidibe chubi hika dunili o nyaloma be koliti wide sika fuwa la hen edembawi jalade dune o nyaw doyru uraneru aniko Mamadou Samassiou hebini en
soko sokon je bana
ba gonga jantimir woy doytude nyawdo suudu doktoro tagal ko ewa holitam wiyede doyru raneru wa emako o sawrela mere mo jokkini du sawrede jettoji allah mo wondi e santenede
kaw soko sobe
don yo seda fo debbo goto mo nyawdo doyru raneru woni suku modon to bankasato le region banyangara le mali lamu odarane ke sawrude himbe be nyawdo doyru raneru nangi gol sawrugol ana wadire mere madame kulubali madina konate woni jubino golleji gollede kumunida habgol nyawsida doyru Maneru Esai o holliti en dabreji e laamu o ɓami ƴewtugol yalla ñaw o won e muɗum ko watte labbo ene yo mere mere waɗirte sinitama ñaw ɗoyraneru woni e makko hakke lebbi jeegom fayade ko ɓuri ɗin mere mere o sawrite fay si tawa sawrugol ngol mere mere waɗirte yimɓe yogaɓe ɓe ñaw ɗoyraneru woni e muɓɓen watti yoga yimɓe ana patta ɗum ɓen caggal woni ko holliti wiide professeur Yakuba Tolo Ba andinɗo o ñaw ɗon saabi e wi makko ɓe yimɓe ana kani wallede caggal hokkugol safareji ñawɓe ana kasindini du faabirede banggal nguure hokkede hakkillaji lobbi saabi ñawɓe ana patte caggal watti yoga ɗum ko moƴƴa wiide tan eɓe kani wallede hokkede hakkillaji lobbi e darnagol ñamduji maɓɓe holtindi wiide ɗoyrula neru yo ñaw daɓirteɗo e ɗoyru e ɗilere naadu e tuute
egguɓe nokkuji muɓɓe na jooɗi ɓe ley dakorɗe nogahi ɗo Bamako ɗo pawirama nguura ley lewru korka ndu ko ɓuuri galleji temedɗiɗi woni keɓuɗi ngol faabogol ngol ñamriji e kalisi goni e muɗum e egguɓe gengaji muɓɓen jetti o golle ka noon ɓe kolliti metti maɓɓe rafi sukaɓe jokkotɓe gomɓe leyɗe dakorɗe heɓude muɓɓen golle eɓe jeelo laamu o tinno e ɗo anne ko Lal Aicha Walata in fa heɓinen dow majjum ɗo faccitago Mamadou Sama Sikou
cemogo trawari wimno golleji kabaru jogola nokkuji déplacé en Bamako e wimako fanda ngaɗo dokkal yo fabade déplacé en yala e mbawa hindade lewru ramadan ndun ele newa muña fabataw yogaɓe toti noon ɗereji kalis muɗum yo ñaaji sappo e jeegom neɗɗo goto foof goɗɗo ɗum hokki ɗerewol muɗum ñaaji jetti ɓeydade ɗum laamu o faabiki ko warata kalleji temeɗɗiɗi keɗɗanna ɓeɗo tottaɓe holtiɓe na beltani sanne ngalɗo dokkal Asamba Diallo faabike min le lewru ramadan ndu ɓeydade makko fawatoɓe yogaɓe ɗi keɓi maaro gawri nebam kosam e kañe tamaro ka noon ɓeɗo déplacé ɓe goytiki raf heɓugol golle jokkolɓe gonɓe hakkude mabɓe ndennoɓe ndada laamukoɓe wattande kabar muɗum hakkillo jokkolɓe hewɓe gollata ɓe ndada laamukoɓe ɓe abade kanko laati kabaru jardin gollirde développement social ne darda laamukoɓeɓe ɓeyda tinnade fa hande yala ɓeɗo déplacé ɓe na hawta le nokkuji mabɓe mistin wiide ley kedde leydi ndi egguɓe yogaɓe na domi fa hande yo faaɓe
gendi an songo ndi wala kuran ko yahata balɗe sappo joni ka noon gendi ndi ana heɓa glasi ƴurowa tilaɓeri ley leydi Niger waddir glas ɓe koltiwiɗ ana sotte toon malli hemere e sappo ɗum ko sabibini ɗon ɓe kolti wiɗan na ando wiide ɗum wondi e wadde ley wattu mo wulare woodi sanne saɓe mbi degré ŋaji ana jaafa capanɗe nayyi yaade capanɗe nayyi e tati taƴugol kuran ŋaji ana ɓeydi heɓude sembe ley leydi meɗen ndi to kulli koro to yimɓe muɗum kolliti metti muɓɓena dow majjun ɓe mbi eɗum waddanaɓe diɗallaji dow golleji mabɓe ɓe kolti wiide keɓal mabɓe ɓuyteke batte muɗum ka noon yogaɓe piini koye muɓɓena dabreji no gollira an ko Juliette Koulibaly heɓinen dow faccitago sita sidi be Oumar Waygallo
sudere en moƴƴinoɓe téléphone e nannan muɗum fartare mo ñoowɓe kaddu leji e cottoɓe jinga e nannan muɗum wonko hollitte metti mumen ko naari bangal taƴunon courant le genni kulugoro yogame ɓe holliti jaati ana fota lebbi hannden golleji mabɓe dargen saaɓe taƴunon courant o
taƴugol courantŋaji iɗum torramin sanne ila beete fa hande min ngala courantŋaji ɗi wala fof komin mbawi wadde sodoɓe jaati jottako le nokku o miɗen tawda e laamu o ka paabo ko nayiri bangal courant fe hunde min golla e le ñalawmako
yoga e meɓɓe fi dabiriji soodi panoŋaji ɗi e nannal muɗum ko natto saabe ɓe heɓa wadde golleji seeɗan
watti panoŋaji ley nokkam o kañe groupe fati courant ta eley nokku o mbiɗa jogui ko hokkata kam ɗo courant yalla miɗa sotta kakam ɗino yaafiri so groupe joguiɗa heɓude tino wona ko yaafi fi
ceggan taƴon courant ko mata le genni kulugoro deeɗe yogaji antoune an wadde ñolmo goto heɓta diyeñarteɗan ɓeɗe tewtiralamo tinno fiya dabiriji yalla ƴitteɗalaji ana heɓina jogola ɗum wonko Juliette Koulibaly heɓini sijo tamani kulugoro
somajep ronki hokkude burema ndiyam illa lewru ndu dari wi hoorejo gollirde nde no ɓe kolti wiide moteur maɓɓe goto woni bonɗo e demdu ronki hokkude ɓe kuran ɓe e wonɓe ley de wembere le o wattu rewɓe kolti wiide wiyama rewɓe kina jaƴƴogo le maayo ngo ndiyam ɗanne kolti wiide senaki sanne ɓeɗo wawi wadde du tiɗallaji banggal no kutteji banggal cellan hono doggu reedu e tifoyde ɗon ɗiñaw e nander muɓɓen wala ka fuu dabere piyande wattu joni o fay e tawede yimɓe o nokku ana gondi e woytade
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Hono esiraaɓe gondi wadde fa dokka dokkal esiraagu esiraaɓe muɓen le lewru Ramadan ndu le o wattu mo tiiɗal woodi banngal keɓal. Ɗum wonno ko min kalta haala muɗon hannden le hellogomi noddirta zoom sir ko Aissata Diarra waɗani en. Waɗande esiraaɓe muɗum moƴƴere le lewru korka hono hokkude ɗum en sukkar laatige finaatawa duuɓi kewɗi jooni ka noon hikka Samburu Pulla Novemba, sabi tiiɗal ana woodi waawa waɗde ngal tedde ngal fewde e esiraaɓe makko. Lanndi kewɗi du ngoni e hoore makko. Yalla esiraaɓe makko ɓe paaman ɗum na ɓe miiloto yalla mo wondi e talkiɗinde na o lanndoto hoore makko. Nde wembere woni du e lobbo guro kanko mbooɗo defude leyal faa wela yahde hokkude esiraaɓe makko. Hikka waawa waɗde ɗum. Ey, hono ngaɗanmi hikka ngol landul watta hoore makko wattu fuu. Ka noon Buula Samba ka ɗum haɓɓay ɗum hoore hokkude sukkoro esiraaɓe mum le lewru korka wona waajibi. Sini joom suudu makko landake mum ko wiyata min jaati mi ndaaro ko mi wurna kureji am. Mono futtinno e hoore mum hokkude sukkoro esiraaɓe muɗum le lewru korka yo teddingal noon. Ka kammari a waɗay ɗum haana waɗde tiiɗal hakkunde dewlondirɓe.
Sakiraaɓe ɗo kadde kabaruji ɗi beeta ko ka andoni fo ɗo mba heɓuɗo numéro via mo 37 321 mo mbawɗo noddude mere mere hultinde wiide kabaruji studio tamani fo ɗo mba heɓuɗo application studio tamani mo mbawɗo heɓude to Play Store kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere cellande waran jokkinede. Wassalam.
Rafi heɓugol ɗoygol ñande fuu yimɓe mali ɓuri woytaade dow muɗum e wi dogotoro enen Thialde Ɓi Adama ne ana kasindini sultere nde sultere watta faa terɗe mburta. Ɗum ko watta sini neɗɗo ɗanaki ko watta. Rafi ɗoygol ana heewi ɓe kolti wiide ana hen wembere tiiɗal adnaaru hon ɗum e nandere muɗum e wi dogotoro en nenno hono neɗɗo hono hani ɗon neɗɗo hono hani waɗede. Sakiraaɓe accon hakke kutteji heɗi woni ko watta dow muɗum sini neɗɗo heɓata ɗoygol. Ɗum woni komin kalta haala muɗum le hello magazine santé ko Mamadou Sama Sy ko waɗani en dow faccitago kanko e Sita Sidy Bé.
Yimɓe le hewɓe anda feewi ko sendi Rafi ɗanade itelaji heɓde ɗoygol banggal muɗum keɗɗanna Idrissa Gouro o dogotoro to yelimani e lillamu kay.
Lafi heɓde ɗoyɗi yo torra mawɗo sanne. Lafi heɓde ɗoyɗi so ɗum jokkin aɗa wanatade torra mawɗo. Ko hew muɗum fuu tampere tan gaddata ɗum, saabu watti fusoyɗa ɗan toon le jamman a tawan ɗoyɗi ma taƴan. So ɗum jokkini ɗiɗo wanatade ñaw jaati
ittoɓe leɗɗe ɓaleɓeɓe hollitiɓe ne mbawi hucande hoore oɗo ñaw o banggal leɗɗe ɓeydi wiide ɗoygol e hunde jogude nafoore nde hana fe yeɓede kala ko laati duuɓi ɓinguel adama keɗɗana tumadi jakkite ito leɗɗe ɓaleɓe.
Sukaɓe pamarɓe ana hanɗana ko yaata ɓeerŋaji nogay ñolman goto. Sukaɓe pamo duuɓi sappo ɓe ana hassijine e wadde ɗoyɗi ko yaata ɓeerŋaji jeenayi le ñolman. Hono mawɓe yahoɓe duuɓi capanɗe joyyi yaade capanɗe jeegon ɓe ana waɗɗana ko yaata ɓeerŋaji jeɗɗi le ñolman. Yogaɓe du ana waɗɗanade ɓeerŋaji jeenayi ɗuugay ana sabmibini do ñebbelaji yogaji, saabi poɗɗe yogay an toon so neɗɗo ɓam ɗum ana taƴa ɗoyɗi.
Jamare hurde to kajulu bankas bamako e gawo dullay fe oɗo ñaw Rafi ɗoygol holtiwide ɗo tiɗala mawka cellal
mimin ɗanta kon noon saabe ñaw ngam mbiɗa tigui no saabe sukullaji tan gaddata ɗum. Soon ali fami mi yar attey ɓamde sappo e jeene jamɗe yaade sappo e goho jamɗe mi wawa ɗanade kasiri. Mi watti fuu so guideɗan hoɗɗi jamman mi immoto mi juula caggal mum tan mi ɗan toon. Watti fuu neɗɗo miilo muɗum heewi ana haɗon ɗoyɗi. Neɗɗo so ɗantan ko sanne jaati hoore mum ana wawi nawde ɗum, saabu a wawa ñamde fe hara le on watti.
Kuteji oɗo ñaw o hana fi jeɓede no holtiri dogotoro en hewɓe. Docteur Mouhamadou Koulibaly mo CSREF bankas mimi haala kuteji yogaji.
Kuteji lafiɗanago ana satti sanne, saabu ɗum tampina calɗe tommante. Neɗɗo fuu ɗanto no woɗiri amma tan sultere jaade calɗe muɗum, ngam neɗɗo fuu mo ɗanta kon a tawan watti fuu calɗe mum ana waati. Ko heewi muɗum fuu ana wadda koye nawoje fa wattade hono wasde heɓde negi wondude e debbo nandal muɗum.
Ka noon e wi gulirɗe cellal oɗo ñaw Rafi ɗoygol ne wawi jaati sawrede. Kaɓe holtiwide ɗum yata feyi caggal yamrore dogotoro en keɗɗana fande docteur Idrissa Gouro mo yelimani.
Cafaji mum ana woodi ko natto saabe neɗɗo heɓaɗɗano ɗi poɗɗe e nandal muɗum ana nodde somnifaire, ga neɗɗo hana ɓamɗe ɗe poɗɗe feyi so nolani dogotoro e nandal muɗum ɗum ko yamiri ɗum, saabu sa ar ɗum tawa a yamiraka ɗum ne wawi waddude torraji yogaji ɗum.
Ittoɓe leɗɗe ɓaleɓeɓe na darra yimɓele cawiɓe oɗo ñaw o nawtorade leɗɗe ɓaleɓe ɓe ɓeydi wiide ɗum kosam e ñumri ñamduuji mbawdi jaati sultinde hakkilo.